Exclusive from hotvibes.cr.
He's a kid. Mukari wo indine. Michola mara pazinga mi pingo za mizimbe. Mwoni ziva nisiveni. Nikongo kubachola. Ile nikongo kubachola. Mukari wo indine. Michola mara pazinga mi pingo za mizimbe. Mwoni ziva nisiveni. Nikongo kubachola. Ile nikongo kubachola. Mukari wo indine. Michola mara pazinga mi pingo za mizimbe. Mwoni ziva nisiveni. Nikungo kubachola, ile nikungo kubachola.
Gelanda ichiwemba, muchiwemba, pachiwemba. Kairi inishati, mwechilemba. Te ini apu kama muchiwemba. Ndi mwana tembo, wakuchipata Fizzo Kids. Umazikamba ndiwe rapa, kuri ine ndiwe pranga. Ine ndine pramba na pira kukupanga. Vela chema bazi, nichosa niyo kaba. Na tieve siyo kamba. Aha. Uweyo pari mochitundu sobo inkalako pansi. Ukambi sisa pati ndawa umakwela basi. Bangana komzed, natikelo ananyash. Don't talk too much, cause I'm the baddest. Natinjine ni mapaya. Mavesi ya jayonze mumapanga ni nalemba kale. So wapate ni continuous. Umaziva no kuziva kuti iye na area shi.
Mukari wo indine. Michola mara pazinga mipingo za mizimbe. Mwoni ziva nisiveni. Nikungo kubachola. Ile nikungo kubachola. Mukari wo indine. Michola mara pazinga mipingo za mizimbe. Mwoni ziva nisiveni. Nikungo kubachola. Ile nikungo kubachola. Mukari wo indine. Michola mara pazinga mipingo za mizimbe. Mwoni ziva nisiveni. Nikungo kubachola. Ile nikungo kubachola.
Nipani kama rappers munga chafeni kuleba. Two main questions munga chafeni we lawyer. Watch me kapo lokali bodwala ebola. Jine kickboxer awa wonse na wachola. Stand choka chawa. Trish meli bwela uwaleshe lele wana. Na wajanga tunshawa. Fwaka, wafana fwaka. Wafuna ulinganiza mabazi yao na yanga. Siva siva ninapanga. Wafuna chapeni using ena nyanga. Abracadabra, magic words, never works. Akuna matata, nipanga chenda lama munga pio geta. Ame hustle like go hard. Niwe kuni kwila tupe too hard. I was inspired by Tupac Machiavelli. Yo,
Mukari wo indine. Michola mara pazinga mipingo za mizimbe. Mwoni ziva nisiveni. Nikungo kubachola. Ile nikungo kubachola. Mukari wo indine. Michola mara pazinga mipingo za mizimbe. Mwoni ziva nisiveni. Nikungo kubachola. Ile nikungo kubachola. Mukari wo indine. Michola mara pazinga mipingo za mizimbe. Mwoni ziva nisiveni. Nikungo kubachola. Ile nikungo kubachola.
Chikali wo indine. Nichola mara pazini mipingo za mizimbe. Nifuna muni zive. The Prince of Rap is here. I came to take over. Nina pyesa maningi. Nina yamba na kunyeka. Mabazi muna nisira. Yeve ya chepesa. Speed like a jet. High like a rocket. You can't define me but you can locate me. Mwana fwaka. Ona chabe vena faka. Mabazi yeka yeka mokangi wana kukamba. Java ndi mwecheva na nimika kuwaya. Chuu agri like a monster. Mufuni koni chamba pa shop. Ya showstar. Awa veve na paya. Uza ziva no kuziva kutina eka kuwaya. Ninewa uri afia mfuwaya. Pizzo Kid neze bize chabe ine na mabine. Bize hustling na wakai chemu gemu. Imo mwani itana tipwela chemu booth. 334 mwana wapa zet ndia zina. Westlife na tindie ganga chang.
Exclusive from hotvibes.cr.